Radio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi studio Tamani do sa sakimu Usman Diko halanton kabaruji gondi dedi yude maison la presse le bamako nun jire wonane to bogi jande to. Mali lati meledi burndu fu hulbinade hedi gollobe Nations Unies sendeka gollobe oni holliti samarama chapantato e didon le hitande 2016 de le masibaji torobe be noga e tatombe ka fu yude mali non. Donc en femme kolliti no tidal malika worni fawarde e no minisma gollitani sabani heddagol hewbe le gollobe oni be horebe laamu jakkundeji gawo e menaka joinama kenge nenno yambere mudun wadi yeso hono hejabe yibbe leedi ndi horebe gube bande kabordede fawarde ministre laamarde leedi meden kanko ba muture kasunke kidda dogunodo yaltude le suudu kasuba mako dubi tati hikka on nangitaama to buginito nenno dodduka timmi do do ngoni sembe kabaruji di men jogoni on bismillah madon e dossi je tabali gollobe Nations Unies chapantato e didon goni barminabe do goni barabe do murtereji dun do muradudul le golleji mudun le hitane 2016 de noge taton be ka fu yole mali tan keddi nenno syndicat gollobe woni andini odo adadu nenno yottidi gonginidu yottididu hono andini odo kabaru ndardidu hono le mudun kabaru ofu tino darane le yandogo horebe mudun ndardi hono secrétaire général woni o bama dabareji kadi rende gollobe dun li fedde nde nenno keddana mumni sendegu
leydi mali yo leydi burdo furhulbinde gollobe oni syndicat mabbe holliti wiide gollobe Nations Unies chapantato e dido barama le hitane 2016 nde tawe be kinninno e golleji mabbe le be yimbele barabe be nogayo e tato barama le leydi mali yimbele tonya be be yo kasku ble e nogayo e jeegoyo gollobe kejaabe denagu dido gollowo civil goto kanyu e gollanowo hore mu goto e wi syndicat o ngabugol mobilaji mabbe do bomboje fadugol bomboje do lawi mabbe na irgol bomboje latike sababu itude yonki be do gollobe be dun yo dubi tati ko gollobe kewbe Nations Unies anambare le leydi Mali do be hisi hono leydi burdo fu hulbinirde be le hitane 2015 yimbele nogayo e joyo barama le leydi ndi e mabbe casque bleu en sapoyon e go kanyu e gollobe civili en oni sapoyon e nayo do gollobe feddende chapande joyo e go de aduna rundu fu le day hitane joy chakitende ko foti gollobe Nations Unies temedido e chapande nayo barama batesam gol dum mabbe yimbele chapande jeegoyo e go le hitane 2014 chapande joyo e jeto le hitane 2013 kanyu e chapande tato e jedo le hitane 2012 syndicat o holitiwide gollobe oni ana golla sanne kabe ngala bawde kewde be golla dum le nokuji kulbinirdi ko bonandaji ngate sanne bate diti dalaji syndicat o ndardi e secrétaire général o fianda bareji faboji denagu e holare buri fu de nokuji do bonandaji anakewi wadede
donc en femme kolliti yo wada watta masibaji torobe sabani gollobe onibe heddade hen be bidu be dan gol ministre dole le golle mudum fabato honorende gollobe onibe kanko brema eli dikko andan do kabaru denagu le sahel wonko haade fatmata tugula kedo dem
kambe jati golleji mabbe no ngartami watta sabbe mbare be ciusa e be mbumbudo e malta mabbe e be jahanno kuje be talta halaji mede be landata ko jama o homo woni murtudo homo woni jippudo lawol homo hani nangede kambe be mbumbo tan asa wumbu an mo kabata sa windake joomu tinde mudu wi mani jonka woni gado golleji bondi ay wajibi ka joomu anda way warde mon be jahabe kalde mudu be yewa hono kambe mbayi faberede parti dala iwa do mabbe kambe be kediga tabe jogi malta mabbe jonka kambe be kanon kambe be jogi malta mabbe be mbumbo fay fiso hitan hikande timmi yo gabe maye mabbe be kolla kati dum ko maye malli buri no kuje godde de holli du sa jeewi ko malli ko kanyo lede kedide ngal da lede kedide a trois groupes yidi dira kabal ay kambe habobe be be anda ho ko na jogi malta mudu ay ko malli ko ne wala no wori be ngida leddi jammu be kanye yibbe leddi jammu o cionci go ko halaji goti no kuje gote be jode anda hamoni gado ko boni anda hamoni gado ko mudda dun ne so be ngidi mal be potta tan be ngulde
kala ko ngidon famitaade po de faydo be bela me Facebook na Twitter do studio tamani jodago laamuji hakkundeji di lati makanya le region menaka e gawo horeje assemblée régionale be fu joinama le di do region ngaji didi fu nenno tiagal jodagol makko kanko horeje assemblée régionale menaka keso o holliti yo jengi ko jenginte ko an heewi ka yo wartirde ndenago kanyi holar hakkude bibbe ton fu buri ardinede hani ardinede nan kanko Abdul Wahhab wonko halde Idrissa Sako keddena Mamadou Sama Seku
miijum jogi mi joni o wittugul aadi bamaado o yo darande darre neddo kalfina dum lam hakkundeje region minaka yo kalifa mawdo non yo dum hun tangul hore ko heewi buri fuf kabaru denagu e derol jamare de e do faaba solo sabe faama e kabotobe gubbe platform e kanye MSA min gattanan dum hakkille wirfagol gollido lamude der setuji di fuf rafi denagu o hadi non dum fuf hun tanede hore kambar dum min jabata ko fuy on don nokku
jodago lamu jakkundeji region Tumbutu kanye e tawde ni garan wadde altinere warone den denno poccindiral hakkilo wadi hakkunde hono gube bande kaborde de calinode du dum lato fawarde e gouvernement o e nenna e be kani yopintinde gollede conseil region ngaji di bete handen Bamature kasunke dognodo yaltude le suudu kasu bamako duubi tati hikka natti do wonnodo nenna e wi horeje suudu kasu sigaso yo buguni o nanga pade makko wartirede bamako be ndardi hono laami be leedi ndi be de nabbe bawde fa golleji mabbe njubbo kanko colonel Bakary Bandjougou Koulibaly horeje suudu kasu sigaso to wonko haalde Samba Doumbia keddena Ousmane Niali Bouli
kasunke kiddo goto kanyun ne onni min golle o kanko haalni min kabaaru o funo wori o hollitimi on buguni suudoy nde wonno ko min kokki inde on noddirteedo toure inde mudo yimbe gombe buguni be nena ni min gaddir min e wombe bamako be kanyum e buguni be faamin ke min paami do woni jaati jemma chapan tati fa weta chapan tati go'o lewru janvier nde wonno ko naate juude amen gendarme min buguni be fu ndokkindiri juude faabi min faamin ke min nanga onna police en tato nje maabe o gatti mo e juude golle o hesino tiido de ko neweke watu gon en joni o e juude amen o woni ko min dartata e laamu mali faabi romi e kaaki kaborde faamin ke golle amen on newo sabi sa yi a wadi golle lobbul fukinata won ka ke gollirde nene ko min dartete laamo wadno watta fu famin kebode kaake laamo wadi ko heewi ka an heewi ko heddi eden jidi faande baabo min famin gada golle amen ono tewtirani
par rapport a la mission de Mali
hono le kan U20 Zambie 2017 o Mali hawa ma nyande alar barande nenno Zambie fi dum baduji jeegon kanyu goto tan nanni tiagal o kaw egolon endata hono miijade ka batane lobbe le kan o kana hawa lagine Egypte du sama se wawa heddade e le dedo pido ballon nenno kanko Moussa Boly paman hono ballon wonko haldu Alousseyne Abba Touré keddena Mamadou Sama Seku
kabaru jogola eglombe ngala fe e juude kambe ko e mabbe sabi lede Egypte e Guinée ngadi machinul denno Egypte hibini tobbe didi tawene mo fuf e equipe Mali e equipe Guinée na jogi tobbere bangi goddo dun maccuji cakitedi yo Mali Guinée e kanya Egypte Zambie en dulla wiide Zambie ka jabbiki indi wawi nawtarede match o bangal tan yewtinde joueurs be e landinde ko warata ko ana fe sukabe amen be tawa jike mabbe du auto match o yo bedoro yakawere be piafa naw yama basal mabbe nyande de lato sababu e kuncana hore maccu o fa yotto nuku denno miden baawi welde hore ma wasude welde hore sabisu MP Guinée tobbe me kibban nay hewti Zambie ka yo jabbido non yama be kuncanta maccu o hore no haniri denno fini Egypte ka fi Zambie kambe jabboto sabbe tawrata tobbe joyi tawene equipe Mali o yo tobbe nay
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobbe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famata hono hokkude haggetere laamu dole wonno batu mum moobido kulikoro nyande aral barende nenno gotanaabe ton fu moobo dike do yirwere e kebal region o yo gouvernora darani latagol o do batu gotanaabe kayedu paminama aral barende ko nayani golleji dokkoji hono kebal batu o yo beedande dole hakkilaji uditin gol gollirde yo gollirde yirwere e nedda ko region o darani o do batu le heejo liwnutongo nedda ko Chrétien et catholique sa anangondi e korka ile alalbare de nenno be tibabe dina ndida nama ndondi e dotide mu en lepu do kaado korka balde chapande nay do be leedo balde chapande nay nenno be tampa e majum be itandu sadaka yole yontere horsunde be tiloto an hawradu e alampak o debbo mo duubi chapande nay hebi bibbe taton ndewoy dido e gorel gotel nyande talataare jabbinde de les 16 kom bura yo funebe dido o jibininno fa laabi didi du pade makko jibinde bedo nayon debbo o e gorum fu kewa bawdona tibi wallade le lewru hunduka dum woni balligu hopital mère enfant kanye e église protestante kuchala yodo kucho ndirte dido kabaruji kede la fahande yotrumane yeso yentawde o warat